Simaf madum no siman d'Afrique yu goto usinaji tati munyoji siman le Mali oro nuku mo gollobe temere tato ujunyaji temere joyi tonngaji siman mu intale hitandi Moussa Diako yu goto ardibe Simaf o memi halati alaji yogaji usine mabbe o
la difficulté
presse torra mawdo ko wondu amen handen yo lafi courant pamle lewri zandi yo tarnyol man handen siman ku tewta semu mawni sanne le on watti goto horte tajon courant wo hitane fu le o watti a tawamen lafa courant sanne le leedi mendi du ana hewtina men torraji
ya la concurrence dans jeu
10h yab giseden do do nyalomo aljumaare wottumo min jottike nokku jamon sima usine goddo mo mali mo ino sima gondo hakkunde jiw e jagu ngudido bomako kiloji chapandi tati do kay ko buri tema doro gollobe ngodi jogabe no le machine ngaji di wobbe na kinni chargement mobilaji mudidi bangal million goto ton ngaji le hitande jamon sima woni modo usine ngaji mo ino jismandi hono sima o do nokko dunda dogi titalla courant ta modo titalla mo be jogi woni kirondiral hakkunde mabbe usine ngaji le fule nanuji sima le leedi mendi ketana baba jabi horojo gollirde leedi ndi humaninde usine ngaji
ya d'abord
sa ewi won hakke sima ko tewte hitane fule leedi ni won hakke sima ko nata hitane fule leedi ni ko hadde mul antaka sima leedi senegal ana han leedi nigeria ana hen tiagal mudun yogabe bibbe leedi menen du ana ada sima leedi mali ya ciotial leedi yogaje dudu torta goto mon do men handen
podi bi national
tay kama wi de malinkobe ko buri yidde yo sima ngaji wiroji tiagal leedi ndi e wi jeyobe yo sabe ciuguji mabbe dina newi dina di leedi ndi
mi siman burkina sottami ko noddete siman sou siman mali on kay siman senegal ana tiri buru o siman le ñol won handen siman burkina jati buru yafude kanko buru sodede mel ciotta ton makko ko ñaaji nogay e didi ga siman mali so da ciottan ko ñaaji nogay e didi ton goto huuna faybata do mudum sa men bamra ton goto ko ñaaji nogay e go
105000
man ko be hebe hulti wede ko siman nanata li mali yu sabi ko mu inte le lidindi na famdi non non Moussa Diako directeur commercial marketing simaf jabanay ngo hakilo
no on peut pas dire que la quantité
me wawa halle bi hakke sima ko ittete leedi malli hejata ga won kulleji hewdi ko hatta golle din huntunde hore watti fu so sima ana itte leedi malli nabe ciagan leede wala fune sima hejirta leedi meden di sima ko heewi handen leedi senegal leedi burkina e leedi nigeria be atta be nadda leedi men yurku yurga gon heewi sanne du sabi so torraj an mata le gollan sima
no cimenterie
ardibe usine ngaji sima hulti wiide nafaka mudun du kebal leedi ndi na wawi jati yajude soni lam ko be ngattani hakkilo dabreji yogaji kabaru usine ngaji mali ngo hakkilo dun jogi horojo gollirde li ndif moninde usine ngaji yilema ko yo toguji sima ngaji nanatedi di yewte togu kron odun buite sabe dun lato sababu chakuru sima leedindi tida do anetti mata ndedo yewtere do kebal mo hebani en lali tangara